nanin ja fodon eden godi yande joni terminta chapan tati habaru je fulfulde studio kalangu elay hande ko kalten domun kan wonno hono ko darto dimma kebaado har fille ko darto bonandaje ndiya ko de leddi niger ndungu nati warde joni dundu kondani wadi kulle kewde ko boni himbe du konda ma yile ndiyal de endam non ni fawar jondu kondani jamma hanke o enda der region mo maradi tondu konda himbe go hippite ke wuro kanon don ko be mara fe goto beddilidi e dabbaaji dun en nana mer on safo ton enda ko halto e do majjum yewtere men pinna hande ni sido kala go haltana hala reenu go ladde je jaye e ndara ne wonno sarusi kawji do hono odo bangé wonno moddinira leydi mbaatu en kuje mbaatu de enda sumana amadou jangata habaru je fulfulde yarno kalne le ko ekibaruji ni hono fawarjon subaka hande wonno ko fawarjon du kondo hawjibe filla ko darto renugol himbeje ngadi hono fawande dimma o du kondan noga jeddlerji yedum nan enoga didi yude ndungu ngunati warde wakati ondon dun du kondan hisamani wadi ni hondor leydi niger yole mawde sanne bonude kullantarje kewde der majjeno jiadu hono himbe maybe der majjum e fa hande ciudi e galleji ko sami dabbaji ko wati dun wono ko colonel major bako bubakar kawji do filla nago himbe o halani bandi min subako ko yeto enda adama dawaji
de grace ki ton les zones il
mena ela himbe gombe der nokuje to diam wauta wadi bononda acce nokuje den do gandeddo hisina hore mun bononda no buri tefa balla de bononda hewti kedo der region yiji jeego o departement ji woga e didi e commune ji chapande nay e jeego o e wuroji kimi didi e sappo e nay kan gadi bononda diam bale ujune joy e kimi joy e chapande tati e jeddi kan chami timbe ujune joy e kimi jetati e chapande tati e joy e fi o memi himbe noga e go kan mayi sappo e go be kai tuudi chami do mabbe sappo e do joli non der diam goni minen nyago woni bononda o daroro no ta dum uru himbe noga e go mayube
sarat atante
harfila ndungun se ndari fi durande dum du konnani gomnati le niger gam batte wal tudde hono durobe ta der leydi yarni no kuje kewde nyamri dabbaji departement mo cinta barade hebi ni hono fawarjo nyamri dabbaji andani le region ndamo tawa dum waddini comité Issa Moussa Tazar lati kaw docteur kawji de fille ko ndar durugol le departement o enda e do cialo halni alamin wa charnebe kebiri hikka hono faande nyamdu dabbaji wakati settongo
l'état et ses partenaires
gomnati e be golli ditta gatti département cinta baraden nyamdu dabbaji tonuji ujiner e kemi jenay e chapande jenay tonuji ujiner e kemi jenay e chapande nay sonnane himbe der hoyirnan tonuji chapande joy dido kando sendane himbe be gala bawde dun no wallan durobe keba no gadire durngol no wodiri dungu hitane hikka tobo arano gon heba kanani fuddorde lewru jiye dungu gon wonno e hira no wodiri ko jewata nyawuji dabbaji der lebbi tati arani no wada hala maji chapande tati e jeetati kon fama no der mu hana durma dabbaji kilji redu e nyaw chubbu do ko e wata luma ko dabbaji din do duro ben kebi nafaka mun sanni
tahnanti labirdu konnan dental pelle jingonoje filla ko dar durugo kaindu konnan hoji adi gam batte wadde pirto ko e tindi yade e durobe tawabe leeni gam batte alle jonde jam wada ha en dara majjum hakkunde mabbe remobe wakati mo kalte dum on dungu o rugga hasumi jibbo ka won horejo dentangal enda mo region tilabir nani ko halni bandi mi biteddo Abdul Aziz Hasimi
irwon goyo kan irgo kete sintingina
wallal amin arande fu nomin muyobe walla non ko jomata ba mudu portal e hakkilo fukingo tabita le wakati korse monim e tawa on gandum wajibino hakkunde durobe durobe mane chakare mobe durobe be joddo min miccintina mo hinno fu hinno farsengo remu ande mo tarewu der no kuje durtede dem durodu tokka der gurtol ittanangol dabbaji no kuje durtede den tindinoje de min goni e wadan debbe be fame kono tilsuno be joddodo mine miden godi ballobe fende min kebay ballobe du min gadan gollam
irsinda irgite
nani kabaruji region mo maradi du kondani hankende wonno der wuro we tengo no fawarjo ni garin kurum wana nan der commune rural mo safa ton wonoto himbe gongari kippiti ko be ga hipiternde du wi amani be mara fe goto be barmina fe goto be dillide du konda fe goto du won ko maire safa on enna hollimin kano woni be dildino e fande na ikwato jegon kolse didi kay sojjo ke warti yitama non ni fa hande du konna me ketno nanoni sadisu sani lati ka woni maire mo safa ko halani bandimi mohammed mamman do challal
hankin chagal mitaji fadde yamde sappo e didi nonata non bibbe bombe jogi be kabode ngari hippitade wuro garin kurum kiloji mun chapande tati e komini mosafo bendilede e nai jeegom dey didi gonji tama der majji jonka nai nai ni woni ko be dillidi e mum be bari nim be jeetato mbarmina dey ko ani famede ni woni bibbe wuro be mburtake hollude ciusal mu e to bononda jidi maunu sanne ba ko miden baawi wiide ko lebbi bi tiddi kejorande nagu warti le nokko amma der commune safo raf kejorande nagu fuditi ganchaka lewru kippitande jeegon wada hippiter arande den wada kena nogay e jeetati lewru
non wonno mere mo safo commune mudun region mo maradi do fi hippitande ne enda en kala haldu ko nan cellal dundu ko nan noga jeetati lewru jiye hitande fulay duniyar na wada batudo dur duggul e nyaw olul ko nangoto heere bi adama ko interte hepatite dun ko na wadna cale ko watto hono fa warjo ni joyi a b c d kanyu e ko wete f nden ne ka hepatite b on kanyu won ko buri sattude leedi men niger yerno docteur iliasu idimene sara kawji do filla ko ndarto ministere cellal leedi niger holliri o wiidu ko na hunno ko laati yaade jerto yaade sappo e jeddo do hemre kay won ko nangoto nyawngu der mabbe du ko na nyawbe hemre funoga e tatbe hono bildata ko e nyawngu endam dum woni ko watto dum woni ko docteur Habu Abdulrahmani horejo doctorore nyame tatabo halani bandimi rahilatu sumana
hepatite c'est une maladie qui
hepatite ka woni nyaw heere ko watta ni nyawgu enda nangane do jarki bagi na safareji bawan e bonnude heere ba nyawuji gon fereji no baay gatti nyawgu enda nangane do debbo hardingol no way nanginde cukalel mudum gerrimi gel enda de debbo yidi gorko deni watta ko hisina dum dondu igu way nangude dum no wodi kure dedu wadanta himbe ko hisina be e nangade nyawgu enda har ko da ta sukabe kandu denibe gadanama kure de enda ko hissinabe nangade nyawgu enda idu renabe wakkati juddo gada mudun no wodi kure gade tede amma neddo seyde chami gando e leddi Niger dum hoccay teddeni majje
harfila cellal dabaji to endan bi eni birnin ko ni jokka en hono cellal poli non ni dum woni gortode jawle e poli goddi kandu ko nan hitande fube bi hono nyawngu no natno bonina sanne dun sabi hitande hikani be kebi ballaga gam batte be gada kure ko hisinto hono farjo ni poli di endan ni nyawuji di Ibrahim Gadage lati kawon docteur le département on endan kawji do fila dungol nan ko halna fande Asman Musa Arzika ne wonno be gada tugangal enda
projet finela ka waddani men balla kure ujunaje chapan e jeego o du wadana gertode jawle e poli kure ko hisina de nangaago nyawgu enda sarusi kawji do fi durngol der hisade ko du wadi du wi'i ko gertode ma accaka gada der jawdi gan gertogal de a wadi kodo ada waay kirsa defanaaki kodo maada dun tittinkino du ko watta de gadane safarde enda ko hisina de e nangaa de nyawgu enda gan hitane fu nyawgu enda iguwara sai himbe kawri guwara guwara de kanjun sabi joni dum hebi himbe be juude mu ben tawader be gaddani men balla gan dum heba dum buytira bonon daaji ko nyawgu enda wonno wadda onni fuudu wadata kure de enda
nanni fa hande har filla ko dartorimo limore ko watte yade bibbe adamaabe kanye kulli mun en leydi Niger dum waddi ko fedde na mbi'en du sarusi kawji do filla limore un don wada jahale gam batti firde ko himbe e tindi to enna gudu maria dum hawri lambe fina tawa e keddi kala nanne be fu gam batti dum firde ko e majjom Aisha Adamu Usman kanyu wonno fawar joni kawji do filla kokol habaruji hono faande odo sarusi nan ko halni bandi men Muhammadu Mado
Nous sommes là dans le cadre
de la wol wadango himbe pindindol hawtade e fedde laami be finatawa leedi Niger e sarusi hawjine fi limogal dundo gam wadango himbe leedi gudumaria hawtade leedi difafu fi limol kampaniiji e limol himbe gam gomnati yidana hisu jawdi tawani de leedi din e lumobe mawbe tawabe de leedi din dunno hokkam min lawol min pama e foto henobe goni ibe gada do fi luma ko mabbe min panti nambe do habaruji kebaadi fu wata kena der sirri no labi sari aji golle den holliri ko handa wangina
de le secret professionnel
seni yute nan gudumaria di fani sey jokka jottene iferu an le region agadeze nokko to skabe umatore hewbe yo hobbe tonde algerie ko riwe warta se ngarti na gada golleji ko nafuto dum ko hewbe mabdu fottanani golle hon itugol julbe hunno ko laddi kono wori saddo ma sanne sabi o haladu goto itob julbe denen ko halani bandi min tawatto enda mama ada
le du bonga wi gudamu na
sakuru wairu du julbe fu emen kebbina dum keme didi goddo e nyaloma no hebbina sakuji joy jeego yaade sappo der kaleji nino men peccio taledde de endan dem men basa gayka keccorka men kubba hite dem men gatta ledde de endan du wadata ko men dilla men acca dum men do mayni fa du lato culbe hana hite gen du yidi nanga sanne curka kannino men gollirta meden kunno hite gen misali jande jeddi musubana fa yaade jande joy na jeego molasa den ullato julbe dego wobbe no itta sakuji joy jeedidi yaade sappo du wi'ata du wala sadormaji gan golle hite e ledde huna non ko wodi sadormaji sanne
ci dauta li akwai matsala gaskiya
sarusi kawjido fannu andal do fi loctora ko leledi men Niger to en universite addu mum mun nyame no hoddiri wadde hono batu mawdo juude sappo yaade noga lewru uttundu endam batu sappo en jetta mo ko hawrto remawo ka wonno dental jangobe har filla ko darto cellal leede men Afrique yannange no waddini ko faande de mon ballak ko kambe jangobe mbay waddude docteur Ayena Herman horejo fawarjo ni sigilo en nan ko halani bande men Ali mun Kayla Hussein.
Chaque année les étudiants en médecine
hitane fu jangobe doktoraku ibe chubo lady gong del lady Afrique yannangi dundo min kaura min gada batu joda kalen hakune amin ga hebugo fama do fina tawa e fi pirtol balli ganjaki yeso hebo far bangere ko dol teddirka na wabe del lady men Afrique yannangi jangobe minen do min gadda balla amin do fi sigilagi din hawtade e horebe be min golliditta sabe lady Niger no tawa den dental gal kayri jabbi titto hobbe ben dental gal no teddina leydi Niger sanne Allah e sigilaji mun lobbi ko hollata itane dedo dum wadiran no yidira
organisation des choses
Elon dubu jinaadi de sappo e jego wardu binaade no ga e go ko watto hectare ji ujunaaji kemi jedde chapande jetati leydi kawon ko munyintana no kuje batuden endan dum wono ko lieutenant colonel Suman Issoufou kawjido filla ko darto munyintingo leydi e nokkuje haali o kanko du o hollayna ni hon noy wono golla ngawno yara wakati mo rahilata Suman landimo yewtere men pindiron hande nonni
ono gollobe sarusi gadde e jaay wakati oy pamoton ko leydi din wati
ka intere degradé
deni leydi wati fu cene den puddata majjude dum wada idorde hautade e kollade jonka ledde fukata wano der mun don lallanam ndemam ko hepte der mun dum fudda buitade
on constat une baisse de rendement
noy no kuje to leydi mun wati mojjininte gam batol majji kauta
pour chaque niveau de dégâts
no kuje to leydi mun watata don no wodi golleji cigilaadi misali lawo lore jol torodi on gi an do ferro bugunton golleji gadaadi kawni gaddo banke tuji jutudi hedde no kuje kollade don do ledde gala leymun gorsuji kan wasete ko hoyti nanta ndaraki ndiyan ir golleji dido min gattana dum der no kuje durdude e toremete don
e le terrain aussi agricole
no gadirton golleji di hawtade bibbe worobe sabi golle non ka jaade jawdi gollirteni
defini identification des sites
illande no kuje dem pamano non min jaatana der wuroji jamoyde be adi jiye be bawi hojude seni dum nati e mojjinde no kuje den tawi du illunden lawol narral no woduno hakkunde amin de gollangal fuddama waroɓe golla ɓen limete sigila golla yoɓa watte duuɓi jeegom bitiɗi ɗi ko ɓurto milliarduji capanɗe jeetati kan
eɗo ɗo wani ko habaru mi e fulfultili hannde sen wi assalamu aleykum mbalnete jam wani.